SBS Radio.
رئيس وزراء سكوت موريسون ايا اساغو 3 maalmood oo booqashada ay u soo dhamaatay oo ku tagay dalalka Vanuatu iyo sidoo kale Fiji. Booqashadan uu ku tagay ayaa waxa uu ku soo gabagabeeyay isagoo oo mashaariic markaan horumarineed kasoo ugu baaqay oo dhaqaale uu ku siiyay labadaasi wadan. Scott Morrison booqashadiisii ugu horeysay sanadka 2019 ayaa waxa uu ku bilowday dhanka iyo shucuubta Pacific deegaankooda oo ay ka mid yihiin dalalkan Vanuatu iyo sidoo kale Fiji. Inkastoo arrintaasi ay jirtay, ayaa hadalo kale waxa ay ka soo baxeen mas'uuliyiin kale oo iyaguna tusaya in arrinta uu u tagay Scott Morrison inay tahay mid aan iyadu wax weyn aan keenaynin waliba culays saaraysa dhinacyadaasi Pacifica. Booqashadan ayaa dhinacyada qaarkood waxay ku fasireen in ay tahay mid uu kaga jawaabayay Scott Morrison isaga oo Shiinuhu goobahaasi uu joogitaan xoog leh uu ku yeeshay, taasina Australia arrintaasi ay ka masayrtay, haatana ay sababtaasi uu u tagay ra'iisul wasaaruhu. Balse Scott Morrison ayaa isagu arrintaasi beeniyay isagoo yiri,
"We're here because we believe in the region and always have. We've always been here."
Anagu halkan ayaan ku suganahay sababtoo ah waxaanu rumaysanahay gobolka. Markastana waa annahay waxaan sidoo kale aan ahaanayna goobtaasi mar walba. Mar walba waxaanu anagoo halkan ku sugan taageerayna saaxiibadayada, qoysaskayaga iyo asxaabtayada Pacifica. Waana si wadayna ayuu yidhi in aan halkaasi ku sii sugnaano sababtuna waxay tahay waxaan rumaysanahay in ammaanka, boorwaaqada iyo deganaanshaha iyo madax bannaanida iyo xurshmada waddan kasta uu leeyahay ee gobolkeenna, taasina waa midda Australia u abuureysa gobol degan. Morrison ayaa isagu Vanuatu markii uu booqday waxa ay noqonaysaa booqashadii ugu horreysay ee ra'iisul wasaare waddanka Australia ka socda uu booqdo tan iyo 1999-kii. Waxauna la kulmay ra'iisul wasaaraha Vanuatu Charlotte Salwai isagoo markaana kala xaajooday arrimaha kaabayaalka dhanka ku saabsan dhaqaalaha iyo ganacsiga. Vanuatu sanadkii ugu dambeeyay sidoo kale tan waxa ay jeenaha la saxiixdeen arrimo ku saabsan dhisitaanka jidadka, taasoo markaana maal gelinaysa kaabayaasha ku saabsan dhanka xoojinta iyo taageerida dhaqaalaha. Waxayna ahayd kadib bil arrintaasi oo dhacday markii ay Australiana ku baaqday inay xoojinayso awoodaheeda dhanka ku saabsan ammaanka elektroniga. Morrison ayaa sidoo kale waxa uu sawno ku baaqay inuu ka qaadayo xanibaadii saarnayd cabitaanka kafa la yiraahdo oo ah cabitaan markaasi waxyaabo khaas leh oo markaana ay kaljar ahaan iyo dhaqan ahaan ay dadka Pacificu aad u jecel yihiin, kaasoo isagu markii horeete laga mamnuucay in Australia la soo geliyo. Mr. Salwai ayaa isagu waxa uu mahad u celiyay Morrison booqashadiisaasi isagoo sheegay xiriirkan u dhexeeya labada waddan waxa uu haatan maraya waqtigiisi ugu xoog badnaa. Waxaan yiri,
"Scott Morrison visit to Vanuatu at this time not only comes at a critical juncture in Australia's Vanuatu relations, but also
Scott Morrison booqashadiisa uu Vanuatu uu ku yimid waqtigan iyada ah kaliya ma aha in waqti muhiim ay ku soo aaday, balse oo Australia iyo Vanuatu waa muhim u ah dhanka xiriirkooda, balse ayuu yiri sidoo kale waxa ay ka dhigan tahay mid taariikhiya oo Vanuatu dawladdeeda u ah in ay soo dhaweyso booqasho Australia uga timaada oo Vanuatu timaada oo heerkan aadka u sareeya ku imanaysa. Australia iyo Vanuatu xiriirkoodu waa uu sii socon doonaa isaga oo sii kobca kuna aasaasmaya labada dhinac ixtiraamka ay isdhaafsanayaan." Vanuatu kadib Mr. Morrison waxa uu sidoo kale u dhaqaaqay dhankaas iyo Fiji, isaga oo sidoo kale arrimahaasi markii Fiji uu tagay ay daleecayn dusha kaga tuurtay wasiiradii hore ee arrimaha kobcinta caalamiga ah ee waddanka Australia, Conjeta Verevanti Wells, iyadoo markaana tiri Australia waxa ay culays saaraysaa deymeed shucuubta Pacifica, iyadoo oo senatorad Verevanti Wells ay kaga hadlaysay 2 bilyan ee dollar ee dowladda Australia ay siisay shucuubta Pacifica, iyadoo qaarna ay deeq tahay qaarna ay deyn tahay, kuwaasoo lagu kharash gareynayo arrimaha maalgashiga ku saabsan isgaarsiinta tamarta, gaadiidka iyo kubcinta iyo kaabayaasha biyaha. Balse Master Morrison oo arintaasi isagu diidan in Australia ay culays saarayso wadamadaasi Pacifica ayaa waxa uu sheegay.
I don't agree with the perspective that she's offered, the perspective that has been shared with me.
Anigu kuma aan raacsani ayuu yiri aragtida ay soo gudbisay. Aragtida taasoo aan la wadaagay kaliya ma aha Pacifica hoggaamiyalkooda ee adduunka dhan asxaabtayada iyo dadka aan bahwadaagannahay ee dhaafsiisan gobolka waxa ay ii sheegayaan in barnaamijka kubcinta Pacificgu inuu yahay mid si wanaagsan loo soo dhaweeyey. Master Morrison ayaa waxa uu ku dhawaaqay dhanka taageerida barnaamij la yiraahdo Boverly oo isagu ku saabsan heshiis loogu magacdaray magac Vigiana kaasoo ka dhigan heshiis isagu arrimaha ammaanka iyo dhanka dhaqanka iyo sidoo kaleete taageerida ciyaaraha. Barnaamijkan ayaa waxa uu saameyn doonaa $84 million ayaa waxa loogu talagalay dhanka waxbarashada nidaamkeeda in lagu xoojiyo, $17 million waxa loogu talagalay in Australia telefishinkeeda barnaamij laga soo daayo Pacifica ku aadan, iyadoo sidoo kaleetana lagu ballaariyo dhanka shaqada ee Pacifica si gaara Fiji ay ka soo qaybgalayso, iyadoo barnaamijka shaqaalaynta ee gobolka ayna Fiji ka mid ahayn heshiis hore oo mar hore la sameeyay oo dadku ay ku iman jireen. Waxaa sidoo kale la filayay in Morrison iyo sidoo kale mas-uuliyiinta Fiji inay ka wada hadlaan arrimaha ku saabsan dhanka ka xayuubinta jinsiyadda ee ninka Islaamiga Stateka ka tirsanaa ee Nile Barakash la yiraahdo, iyadoo oo laakiin uu sheegay Morrison in arrintaasi uusan la soo qaadin ra'iisul wasaaraha waddanka Fiji. Ninkaasi Nile Barakash oo ku dhashay Melbourne ayaa isagu aabihii uu yahay nin Fijia, balse waddanka Fiji ayaa waxa ay sheegtay Barakash in uusan ka mid ahayn muwaadiniintiisa, taasina ay tahay arrin iyadu markaasi keenaysa culays dhanka waddanka Australia sababtoo ah haddii ninkaasi ay saa ku sugnaato in uusan jinsiyadda Fiji haysanin, waxa adkaanaysa in markaa laga xayuubiyo jinsiyadda, sababtoo Australia sharcigeeda kuma banaano in qof hal jinsiyad haysta jinsiyaddaas laga xayuubiyo, iyadoo taasina laga cararayo ama laga hordegayo in qof la soo istaajiyo isaga oon jinsiyad lahayn.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.